exclusive from dankblues.com.
Wakasema mambo mengi kwamba mimi na wewe hatutarimu, kwamba mimi na wewe hatufiki mbali. Oh, tumetoka far away, far away, far away. Tumetoka far away, far away, far away. Tumetoka far away, far away, far away.
Sihanu livunteka kama teka umeniteka mama. Nimekamatika swa toka zama zile. Tuko frema litinalishana. Nakumbuka siku siku rudi home ulumia ukula usiku makusudi. Chumbani unalia unani waza mimi, na mtu unakumbatia huko mini. Ulivu niono ukanirukia, hasa Mungu anipe nini. Ndege nikikwachia nitaimisi asubuhi, mabusu kusalimiwa, chai unanipikia, tai unanikazia. Hadi minondoka dirishani unanichungia. Weni bingwa wangu jembe nalitumainia, weni sweet rose mini jua na kumulikia. Kwenye jozi ndoto kitajiri na isimulia, namba tuende kwenye rap mkatangaza nia.
Tumetoka far away, far away, far away.
Maisha, minataka kuunganika nawe. Minataka pingu ya maisha, minataka kuunganika.
Nataka uwe na moyo, kuna siku sitokuwepo. Wimbo huu miso mchoyo, nikumbuke pote ulipo. Na kupenda yangu bro mama, miuko sipo, minefata nye inachosema. It's that simple. Twende mbali tukazurure mbali macho yao, nikuoneshe yo sayari kama mpira nipige bao. Utaisira watu wengine wasahau. And that's how we roll baby, ndani ya da.
Tumetoka far away, far away, far away.
Minataka kuunganika nawe. Minataka pingu ya maisha, minataka kuunganika. Minataka pingu ya maisha, minataka kuunganika nawe.